O sa loo se tasi o tauti inonga po o resolution e masani o na faie le tausanga fou. O le faie leo se faa malo si tino ma tauma faie faa aiti tia le mamafa ia po o le puta o le tino se itulou. O le alii o Albert Albie Clark ua valu se fuluma na tasi tausanga lo na matua. O asa umalava e ile va o le se fulu kilomita ma le tolu se fulu kilomita le mamao e ta moe peto le ni ai.
Long as you're doing exercise, and you got to keep moving all the time. They aren't sitting around drinking and smoking and all that caper.
Ele ifa pe o sana masani le ai lona o langa atua. E o mai ele te mi uono se fulu mo na tupu to sanga lona matua. O te le lavala na inu ava malosi, aso uma. Ma lele lei ana mea ai. Na mawai o ia I le mai o le suka po le diabetes type 2. Ai o le maliu o lona ta olua. O inana sui ai lona soifuanga. Ua tuula na inu ava. Ai amata ona ta moe fa amalo sielu na tino. Ua va ai le leia na mea ta umafa. O na o ia e yeila na whana utama. E le imanao. E maliu lona ta olua to esa so oatu mai ia.
The boys lost their mother, you know, and that, I had to look after them. The only way I could do that was keep fit. That's all I could do. Train every day. 7 days a week.
E le misi se aso, pe timu, pe la. E le ngata I le te moe. Ai ua mai awana ia whaia le tu unga wila vili vai. E tolu wafe kilomita le mamao. O le tu unga na ti e ai le lii o Albie Clark. Mai ile soafa tele ile nalaboa. Ele ngata ilea, wa ia faya fo ele tu unga mamau. Ile va o Melbourne ma wana bowl. E faitau fia wa ova ele se fulu ia marafoni wa ia tamoe ai. O Clarko se tangata mua mua po se tangata apolisini. Ma olo otau mo faya faya se faata ita inga iona tangata. Ina ia tu uai pe faa ititia le inu ava malosi. E le ngata I lea, o le va'aifa a le lei o tau mafa.
Well, they always got a bad name in fitness and health careers. Like you're as good as the next man if you get out and just prove yourself. Do your exercise, that's all it is. Not drinking and smoking. That won't get you there.
I le fa'ailonga I na olona asa whanau, le valu se fuluma le tasi tau sanga olona matua. O le atamo e aile le I o Albie Clark, mo le ono se fulu kilomita. E sa ili aini tupe mo se teini titi o lo oa afia I se ngase ngase e ono umailo na ola. Na ieta ua na faitau I le tala ele teini titi se nusi pepa, mana o ti ai.
She begged me hard. I can't talk about it. She's so young.
E afe tā lāna iao ina mailana tā moenga, e whesoswani ai le teine titi. Na whaalia Erin Hurley le tinao le teine titi. Lona langona ina, o le loto whaanga e tia ma le loto whaafetai. I lea ngā lofa o le neitangata, Albie Clark, ua valu se fulu ma le tasi tau sanga le matua. A e ta moe mo le ono se fulu kilomita ele sa ilinga o tupe, a wāla na tama.
Shock, I guess, like, oh, he doesn't even know us, and just being incredibly moved by that and humbled by that.
E le au maua tangata e pe o Albert Albie Clark. Ai, I lewa ai ia ina nei tausanga. E mānei ala na whāta I ta inga. A maua lavasina se fulu minute I le aso e te savali ai, pe vili ai sa uwila. E le umilava ai avea mau masani. Loufa amalo si tino. Ia ele ngata ilea. Ia o tāu mafa e te lea ele ngā o male masima. Le povi masima ia eme se lava ia tāu mafa ia tau ngofie mai fale inga ia pe ana tā tele. Ai mana ia lava ia tātou tāu mafa sa moa a wafo le tele le pepe. Ai mana ia lava ia tātou lava tāu mafa sa moa. Ia e faima le faa e tete.